bnbookshop.com.
Busy on this.
Asembe fakti na ole ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ija feshi ye ufuna wa ifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taipi the only one. Bima bima, according to your specification ni. Imagine mchima wake unapasi weti ya. And you're the only one who I shiva akisesi ya. And I remind her no matter where you are. Imamo kumbusa ati wasi ya mtu kunyunga. Akafuno lufyanya akumbuka kwe machokela. Akafuno luvana akumbuka kwe machokea. Asembe pati na ole ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna wa ifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taipi the only one. Waka bora watenga vonzula wafaka polula ana network yako chape akaenda kwina no the outside the coverage area ana reminder no matter where you are imamo kumbusa ati wasi ya mtu kunyunga akafuno lufyanya akumbuka kwa machoke. Kafuno luvana, akumbuka kwe machoke. Asembe fakti na ole ni kasi tombe. Sembe kulipe ma divorce break up on the day. Ijafeshi ye ufuna wa ifaka pa muviri we ukumba. Wamu panga panga yo taipi the only one.
Shop.com.